Akati munzira yanyuze Azunguzi michino wakamuimbaza
Hosianna amahoro hijaru
Hari yumunezeru Bashashe hasi wase inyambaro yabo Akati munzira yanyuze Azunguzi michino wakamuimbaza
Se hasi wa se inyambaro yabo